follow the rabbit.
Exclusive from Afrofy.com.
It's another Paul Cruz on the beatbox.
Simuzi wakumene nina chukela. Simuzi wafamene nina pitamu. Uyu simuai yae ni madaliso. Uyu simuai yae ni madaliso. Simuzi wakumene nina chukela. Simuzi wafamene nina pitamu. Uyu simuai yae ni madaliso. Uyu simuai yae ni madaliso.
Napita mufindi pambiri kusakira better living. Azembe ni mundu wa wiki zembe anachita givini. Kuchoka kugona no fudu kutafiwa daily kuskulu. Nonyoze wakuba bululu apa manje ifintu nilungu. Ninali kusakira nchito lero ndine nisakira vanchito. Iyo bakamba nifunseko siamene bakamba tifunseko. Simple looking munga lulu we keep on moving. Simwai ni my blessing in case it's a bit confusing.
Started for party, but now we here. Y'all ready now, I want more, yeah. Easy lucky, my dear. But man, please call beer. As I celebrate my life, success, would you be my wife? Anyway, as we roll the dice, Nkala what deck, life is a choice. Then I got, I choose to win. You can never live twice, Nkala on the twin. As ya uja, nani la tachala, I'm the chosen. Y'all ready now, what it is.
Simuzi, ni na chukera. Simuzi, wafamene ni na pitamu. Uyu simuai yae ni madaliso. Uyu simuai yae ni madaliso. Simuzi, wakumene ni na chukera. Simuzi, wafamene ni na pitamu. Uyu simuai yae ni madaliso. Uyu simuai yae ni madaliso.
Kovu shikunka kwa lesa, saka wepo kwa nafuma kwa lepa. Nolo nshaba nefibala, emona pita mwingelo nshilaba. Naribo mbela polisha, kuyimono musa bosi ba mwisa. After kuba pwelofa, ifindindi na limondelota. Nalili pilila po yuza filo, wise kunwati nineluza kwi. Fino mambo na teshuko, mapalo kubombesha nenshuko.
Chika kupeta ya buta ya lula, ulebe unga chifuko wa dula. Situation ifu nikamula, sunga ipime olo na rula. Relax, slow down, my friend. Look for your blessings on high, my friend. Stay strong and believe in the highest. Positive, he will give you the best. Kabena ya sako kwinangu, wazako tandiza binangu. Madali sosi asila, ndaba mulungu apasila.
Simuzi, wakumene nina chukera. Simuzi, wafamene nina pitamu. Uyu simuai yae, ni madali so. Uyu simuai yae, ni madali so. Simuzi, wakumene nina chukera. Simuzi, wafamene nina pitamu. Uyu simuai yae, ni madali so. Uyu simuai yae, ni madali so.
Simuai, 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 ni madali so. Mama simuai, mama simama mu, mama simuai, ni madali so. Simuai, 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 ni madali so. Sing, 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 simuai, simuai,
let's go.
Ni madali so.
Hanamba kudiala kisavana, wanyama javena sibakwana. Wenangu wabani kacheve pa ize chimwela po flavor ka banana. Si chito ya muntu simankwala, ya nifikiza pano pena nkala. Oke zindi ne primwelo, zindi ne nsomba, bati nefeleza alempala. They always be asking me why I'm so lucky, why I ain't afraid like a chicken Kentucky. I say, are you serious? They say I'm curious. They wanna know if it's God that be doing this. I say, oh, no, na kutifaso. Haya wakamba ni madali so. Kulibanga kwilepo, olo kuchosa po. Ngati mulungu ndi afaka po.
Ninaamba as you nobody. Who all has all with no money. Lelo manje I'm a somebody and I'm blessed like Bobby. No worry. Ninari kuyesa yesa fakanga. Moze mwamene na pita na jama. Batilesa tata akapala. Mpema nenti munga pala.
Simuzi wakumene nina chukera. Simuzi wafamene nina pitamu. Uyu simuai yae ni madali so. Uyu simuai yae ni madali so.
Simuai, 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 ni madali so. Mama simuai, mama simama mu, mama simuai, ni madali so. Simuai, 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 ni madali so. Si, simuai, mwai, mwai,
madali so.
Simuai, 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 ni madali so. Mama simuai, mama simama mu, mama simuai, ni madali so. Simuai, 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 ni madali so. Si, simuai, mwai, mwai,
madali so.
But then you have and it's another full piece by the beat box.
Exclusive from
Afro5.com.